Manamara United States 50 Korean Bridge in Modi Africa wise and no Africa Kisamaria Jujita in Yordani Gram. Kandin will gay Sana Rathasa against the Sankesa, Rote to Koreasana, Missin Samanamare, Karen Basi, Missin Samanamare, Chris Smith Run. United States of Good Thunder Bankesa Kata Ekre, Angoni United States Chief Tajad Dinisar Kardinia, Wine Filanula Nordinia, Europa, Asia, Latin America, Africa Kesa, Kansan Dubatan Walin Wal Fakata. Wan addate United States Kesa, Demokrasin Ammayu Chimada. Ergedeng Ammudate Bude Yutanan, Angon, Nagar Anakawalikidar Buta Ejra. Hara United States Kesa Tazgad Besuf, Ujita in Najur Bukanat Jar and Karen Bas, Yerom Fran Noga Gesa Mukanati, Michota Kenya Africa Kanin Rakole Biyota Angatok Kesa, Rakodinagde, Rakona Moma, Ammammo, Rakon COVID Kuratagari in Nabuda Tejuru Kanati, Democracy of Ijaruf Chimsuratu Jitajuran Walin, Ojitun Terana Kabarbachisuni Huana, Matadrin Kenya as Africa of Jiran.
Our subject is Africa today. There are positive examples to report. There are free and fair elections.
Biyota Africa Filanu Hakaf Walabagi Kesan Kesati, Lanun Walabak Haka, Lanugari, Kike Famaniru, Fakenya, Cape Verde, Ghana, Botswana. Afrika kebba yotmo Niger kesatti kanuti har azjiruf biyota filannon wala ba faqa gege su frakatan gargaru jecha dugabato nikenya akasumas filannowon milkayna qabatan ilalchise ibsaballa akkanu kinnanan barbada jiran argina afrika wogga kana filanno president maf utu biya kuda sadi gege su toppa jirti filanno kana itu enyan ordo fadirra ka jiran baf kunis immota demokrasi hunde suf attanin isan gargaru dendeyu hajeru huwachu tagawda filannon yero tokko kesatti wan argame darbu ta usahu banne bai satti gargaramu dan halawon inna filannon gudata akka cinna demokrasi mat furachu dendeyya jedan mara ittin urban sirita dem sisuf afrika kesa ogganota amantani ratte gatam kannen bulchin sa demokrato asitta qabani barbaji ma filannon walaba haqa ifas amansi sa ta ebekan jirachu qabu jedan Chad, Libya, Ethiopia, Nigeria, Somalia, Dabalate, Biyota Walitte Buinsa Warana Kesa Jiran Inna San Filannuuf Qophaa'an Akka Gaariitti Ijarra Kaa'achuu Qabna. Keessuma Haala Laafata Gaanfa Afrikaa Keessaa Irratti Fuulleffachuu Qabna Jedhan.
Also in the Horn, Ethiopia has elections scheduled in June. The country is extremely fragile as it simultaneously...
Ethiopiaan Baatiyoo Qabatee Keessa Filannuu Geggeessuuf Qophaa'aa Jirti. Biyyattiin filannoo paartilee hedduu hirmaachise geggeessuu kennaa qophaa'aa jirtuu fi walitti bu'iinsi naannoo Tigraay keessaa rakkoon namoomaa innaa jiru kanatti haalli jiru akkaan laaffataadha. Jalqabarra dimokiraasii diriirsuuf tattaaffii ture galateeffataa jeeqama interneetiin cufamu haasaa jibbiinsaa fi tarkaanfii farra dimokiraasii ta'e kan rakkoo naannoo Tigraay keessaa hedduu na yaaddessa. Hariiroo naannoo sana keessatti qabaniin biyyoonni kan akka Sudaan Kibbaa, Sudaan, Eertiraaf, Jibuutiin jeeqama Itoophiyaa Somaaliyaa keessa jiruun dhiibbaan irra ga'a. Kanaaf attamiin haala muddamni jiru kana keessatti filannoo amansiisaa geggeessuun akka danda'amu gargaaruuf dhuga baatota keenya bira gorsa barbaannaa jedhan. Kabroon yaada akka kennan miseensa koree kanaa akka ta'an miseensa mana maree Chris Smith turan.
More than half the countries of sub-Saharan Africa are now designated as having, quote,
Bakka fooyya'ee inni dimokiraasii keessatti mul'atu irratti innaa fuulleffannu sunis naannoo Somaalee keessa ka jiru Somaaliilaandii. Beekannaa sirnaan qabaatinuu malee Somaaliilaand mootummaa hanga tokkoofiin of bulchu. Kanneen sagalee kennan haala ifaaf hunda hirmaachiseen erga galmaa'anii booda filannoo paarlaamaaf naannoo caansaa 31 geggeessuuf jiru. Dorgommiin filannoo paartii haqaaf misoomaa kulmiyeef paartii mormituu lama gidduutti geggeessamu dorgommii cimaa ture. Waan gaarii kabiroon immoo naannoo sana keessatti haalonni jiran loogii sanyii irra darbu. Kiristiinis akka jedhanitti kan nama gaddisiisu faallaa gamtaa Awurooppaa, Biriteen, Deenmaark, Suwiidinii fi Noorweey mootummaan keenya adeemsa filannoo Somaaliilaand maallaqaan deeggaru. Taajjaddoonni gara Somaaliilaanditti akka ergaman garuu adda nan baafadha jedhan.
Give me your way.